Yaka boom fi di gas den.
Hey, what when the first in the fire?
Boom
brace.
Now I saw the mirror. Now I saw the mirror.
What's up? What's up?
Now I saw the mirror. Now I saw the mirror.
Salam. Kitu chabule, utaumbuka, kini pita daily. Aufosiwi, aulazimishwi. Sio salamu lazimo pige magoti.
Tusalimiane kama sisimizi. Salamu ndiyo chanzo cha mapenzi. Ukukwe tutakuja pigwa magwenzi. Hausalimia ukwe nuna wazazi.
Salamu ziko nyingi, za Kiswahili, za Kiingereza. Habari gani, how are you?
Kini salimi atafungu kiwa nini.
Kama unasauti basi toa atatano. Najelishi mbuyu wa uwa makamo. Kote ya waziba siwape mkono. Salamu wa iti imba ikupigono.
Na wasalimia.
Ni aje.
Na wasalimia.
Mambo vipi.
Na wasalimia.
Okopoa eh.
Na wasalimia.
Bonjour.
Ugonile. Na wasalimia.
Kumasava.
Na wasalimia.
Chende.
Na wasalimia.
Kona
vya mwaka. Na wasalimia.
Wagwan when me stepping at the yard, the liquor you pay salute them greedy the man. Everything crisp, everything brisk, everything strong. Rastafari.
Hizi salam za aina nyingi, kuna salam nyingine za legesta. Hizi salam za masela, kisikia sheria
utahila.
Salam nyingine za giafande, kitaka salimia piga gwalide. Salam nyingine ni za wazabe, tapigwa makofi ni bola uwe mbabe.
Nawasalimia
wagwan.
Nawasalimia
everything great.
Nawasalimia
mambo.
Nawasalimia
bonjour.
Nawasalimia
masava.
Nawasalimia
gente.
Nawasalimia
bona vita.
Nawasalimia
bambonile sonyenye.
Ugonile
mwangaluka mwangaluka.
Osea bayani
nyenye misa eh. Mwitiwe
kamwane kamwane
Atamura.
Everything crisp but not Christopher. If you wanna this, don't mess with the tougher. Everything crisp but not Christopher. If you wanna this, don't mess with the tougher.
Nawasalimia. 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 Nawasalimia.
Bonjour.
Nawasalimia.
Masava.
Nawasalimia.
Gente.
Nawasalimia.
Bonavi.
Nawasalimia.